Ingabe ufuna i-roll on ongayithemba ukuthi igcine amakhwapha akho omile futhi enuka kamnandi usuku lonke? Shintshela ku-Shield bese uzibeka ethubeni lokuwina eyodwa yama-voucher akwa-Shoprite angu-4,000 enani lika-R250. Ngenela ngokuthenga noma eyiphi i-Shield roll-on yabesifazane noma yabesilisa bese uswayipha ikhadi lakho le-extra savings. Gcina amakhwapha akho omile futhi enuka kamnandi isikhathi eside nge-Shield. Ngeke ikuphoqe. Kunemigomo nemibandela. Umcintiswano uphela mhla ka-23 July 2023.